dimu ya tsepa galange bana ai modimo ke khantsa ka wena ah o modimo wa tshwanya na bana modimo ke khantsa ka wena modimo e ke khantsa ka wena
mololo e tsa ka ke khantsa ka wena
modimo ke khantsa ka wena
mololo e tsa ka ke khantsa ka wena
modimo wa ka ke khantsa ka wena
mololo e tsa ka ke khantsa ka wena
ala e bana e modimo ke khantsa ka wena Morimo ki khantsa ka wena
Morimo ta ki khantsa ka wena
Morimo ka wena ki khantsa ka wena
Morimo ta ki khantsa ka wena
Morimo wolela le batho ka khantsa
Morimo ta ki khantsa ka wena
Ao le lwalo ke
khantsa ka wena
Morimo ta ki khantsa ka wena
Yes.